tu sebavubuka bannange nga bwemumanyi ku luno nange munanneetamwa bingi bye nzize ndaba byonna ne nkuŋŋaanyako nze era mmala kubiweza wabula osaana wekkaanye bw'osumagira sibega kinyumya sikiddamu bannange abantu b'ekibuga musula mutyamwe bala emirimu gye mukola bw'onziramu nti nnooli bulungi awo nga nkimanya nti oyinamu akalimu k'okola ekibuga kyagala okukola n'ofuna ssente olwo nno n'okiwangula leeka kudda mukulera mikono nakunyiigira mukama nti nze maama yanjima wakiridde mukyalo erimire okwata enkumbi osige by'olikungula anti bw'osumagira ogenze ng'oli wona okubba oli bamasikiniya
amazima
bannanga abalimi mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
basubuzi bannange mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
kansooke ku ludda lw'abaami kubanda banfaafa baba beegayalira abamu mu kifo ky'okukola akeera bukezi okuzannya matatu amatatu gatendeka bingi mwe muva n'oluusa batutiigomya ekiro kubanga mwezi muleema emisana ng'olwo nno n'abagagga bassebote beebake munno akusanga mu nnyumba n'akusaba ensimbi baba n'akulaajanya muliddawo mu maaso ga mukama weekube mu bambi mwebyo byejja weekola bavubuka kati ndabye bangi nga keera ku paaka kubba n'omusaasira bw'afuna omulimu ogw'ekinaku ogwotagukkiriza ye tegumusaanira so nga egyo emirimu egy'ekinaku gye gyaffe bannange ba musomo gwalema kubanga weesigangalo mpanvu jjukira munnange oli ku kizibu anti bw'osumagira ne guseeba oli wona okugga oli bamasikiniya
amazima
bannanga abalimi mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
abavuzi ba mmotoka mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
kantuuke ku ludda lw'abakazi nabo ndaba nfaafa baba beegayalira okuggyako baka abasajja n'aba beekolera bonnanga n'abasonyiwa naye bano bannoonya kiwagu naye bunyinsi eno paaka lwalikaddiwa ne muddira ebitone bya mukama n'efuuka kaazi y'olubeerera abo nno basangibwa mu bibuga sebo babeera omwo nga basuuzi bw'aba n'omwana baamunaku kubanga munnanga olusasibanasula kase baakaleeka mu nnyumba n'agenda anoonya ensimbi gye yasuubira ab'ekika ekyate bansobera babulwa n'emikwano egyamulaba ddala abo ba musajja twanjooga bagatika abasajja naawe n'obasaasira olwo lwaki mubeera ku mbiranye mu kifo ky'okudda ewanga n'ofuba okole anti bw'osumagira ogenze ng'oli wona okubba oli bamasikiniya
amazima
bannanga abafumbo mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
bannanga abavubi mwebale mwebale bannanga obwava bulwanyisa
awo
buwendula gwefuba kunyiikira kukola luli kyamunnanga obwavu n'obuwangula wabula obanga n'omutima bwalabanga ebirungi bambi n'otatenguka kubanga n'ebyo baba beegomba nannyini byo bifuna yamala kukazana ebirungi bakola bikole tewali ekirungi kijja n'ekigwa bubi sebone bw'oligende wa mukama n'otuuka mu nnyumba ewa katonda gy'asula jjukira ebigambo byayogera bwe yali mukama okulimira addamu yamugamba muntu yennyingi mwe munaavanga ekyogwe ky'olina okulya walabanga ekibuga kyekyaye ng'okwata nkumbi ng'ekibuga okidduka kati ebirime ebiri ku nsimbi ne bw'olima ennyaanya zokka n'obutungulu olulala nno gw'oliŋŋamba nti fuleedi munnanga olyoka n'olukyomera anti bwa sumagiro ne gusebori wono kuboli wa masikini ya
amazima
bananga bali mimwe bali mwe bali banango kwa vavuru anjise bananga wafumbo mwe bali kugondero msajia baono utomudamu kusumagiro kura basajia banange bole mele lwa kukona otu sokule mwesi
kusumagiro kura
Kubanga